Laba viwa wakulu machesu futhi waphakamisa emehlo akhe abheke ezulwini futhi wathi babe li awaselifikile khathimulisa indvodzana yakho kuze indvodzana yakho futhi ikukhathimulise njengoba umnike emandla etikwayo yonke inyama kuthi anike kuphila lokuphakathi kulabanengi njengoba umnikile kuthi lokhu kuphila lokuphakathi kude bakwati wena nkulunkulu weliciniso kuphela najesu kristu loyo lowamthuma ngikukhathimulisile emhlabeni sengiwucedzile lo msebenzi longinike wona kuthi ngiwende futhi manje o babe ngikhathimulise ngaleyo nkhathimulo lenganginayo ngisenawe umhlaba ungakasekelwa ngilibonakalisile ligama lakho kubantu lowangipha bona wena emhlabeni bakho bebangibo futhi wena ungiphe bona futhi baligcinile livi lakho manje-ke sebayathi ukuthi konke longinike kona kwakho ngoba ngibanikela mavi lewanginika wona futhi nabo bawemukele nekuthi batile ngesiciniseko ukuthi ngavela kuwe futhi bakholiwe ukuthi wena ungithumile ngiyabakhulekela angilikhulekeli live kodwa labo longinike bona ngoba bakho futhi bonke bami bakho nebakho bami futhi ngikhathimulisiwe kubo futhi manje angisekho evene kodwa laba abaseveni futhi ngida kuwe babe longcwele gcina ligama lakho labo longinike bona kuthi babe munye njengoba sinjalo ngesikhathi ngisenabo evene ngabagcina egameni lakho labo lowanginika bona ngibagcinile futhi akukho namunye wabo lolahlekile ngaphandle kwendvodzana yekulahlwa kude umbhalo ugcwaliseke futhi manje ngida kuwe naletintfo leti lengitikhulumako evene kuze babe nekujabula kwami kugcwaliseke kubolucobo ngibanike livi lakho nelive libatonzile ngoba abasibo belive ngisho nanjengoba nami ngingesuye welive angikhulekeli ukuthi ubakhiphe evene kodwa kuthi ubagcine bangangeni ebubini abasibo belive ngisho nanjengoba nami ngingesuye welive bangcwelise ngeliciniso lakho livi lakho liliciniso njengoba nawe ungithumile evene kanjalo nami ngibathumela evene futhi ngenxa yabo ngiyathi ngcwelisa kuze nabo bangcweliswe ngeliciniso kanjalo futhi angikhulekeli laba bodwa kodwa nalabo labatongikholwa ngelivi labo kuthi bonke babe munye njengawe babe ukimi nami ngikuwe kuthi babe munye kithi kude live likholwe kuthi wena ungithumile nenkhathimulo longinike yona ngibanikile kude babe munye njengoba thine nawe simunye mine kubo nawe kimi kude bapheleliswe kumunye nekuthi live lati ukuthi wena ungithumile futhi wabathanza njengoba wena ungithanzile babe ngithanza kuthi nabo futhi labo longiphe bona babe nami khona lapho ngikhona kude babuke inkhathimulo yami longiphe yona ngoba wena ungithanzile ngaphambi kokusekelwa komhlaba o babe lolungile live alikwakwati wena kodwa ngikwatile wena nalaba bakwatile kuthi wena ungithumile futhi ngimemetele ligama lakho kubo nabo batalimemetela kude loluthandvo longithanze ngalo lube khona nakubo nami ngibe kubo ngiyabonga mnakethu Neville inkosi kubusise mnakethu Neville nginjengemnakethu Neville nje ngine angikakhoni nje kulinza kude kube ngikhisimusi kuvula leso sipho futhi niyati uba indvodza kanye nemntwana kabili njenge kodwa ngicabanga impela ukuthi umnakethu Neville ubukeka amhle sibili esudwini yakhe lensha futhi nginalelinye lemajazi lamahle kunawo onke lengake ngawabona empilweni yami kuleli bandla endasi lapha futhi ngiyalithokothela impela ngiyanibonga kungikala ngithi kuba mgudlwana kunalele ngingiko kodwa ngikholwa ukuthi batongitholela linye lelincanyana kusasa lithi alibe lijazi lelikhulu kakhulu kuthi linganela lendvodla ngako neva ebhayibhelini lapho ingubo yayimfishane khona kakhulu kulendvodla noma umbhethe ngako kuthi nje akube ngaleyo ndlela ngaloku lapha kanye nami ngoba libhantshi belithite nje kuba likhudlwanyana kodwa liyabukeka sibili futhi ngikholwa ukuthi banalo lelinye lapha lelicishe libe yinombolo yinye bungane lelo lingangenela kahle futhi ngitoligcoka nami kulikhombisa njengoba endile lapho ngisibonile sikhathi lapho ngishumayele khona ngigcoke lijazi kulungile ngiyathokoza kuligcoka yebo ke angikaze ngibe nelijazi lelihle impilo yami yonke lesi sikhathi sekuqala ukuthi ngibe nelijazi lelihle ngiyatibutha nje ukuthi leli bandla lingakukhumbula yini kuhamba kwami kokuqala kuleli bandla niyakhumbula ukuthi kwakuyini ngalobo busuku ngesikhathi ngiya eSt Louis ngisuka kuleli bandla kuyovakashela indvodzakati yaRobert Doherty na manje dzathe nemnakethu Spencer ngiyacabanga bangakhumbula umnakethu Roy Slaughter lapha labanengibabo laba ngangingenalo ngisho libhantshi inhlobo futhi nelibandla lento emadola lalishumi nakunye elithikithi lami futhi ngaboleka lijazi labhuti wami futhi nje kwakucishe kube kukhulu ngalokuphindwe kabili kimi futhi ngangiliphethe ngoba lalibukeka kabi kakhulu kimi kuligcoka futhi ke ngabukeka kabi kungabi nalinye inhlobo ngako ngaliphatha futhi ngesikhathi ngifika laphaya kwakukhona tinsuku letimbalwa nenkosi yacala kuhamba futhi yaphilisa Bethi lomncane niyathi ngimbonile esikhathini lesingesithe lesendlulile ungwesifazane lomuhle losemncane manje beka nemdanso longcwele waVitus futhi nje bekalele njengesilwane adlukuteka aya emuva nasembili tinsuku netinsuku nabo dokotela labangcono kunabo bonke bese baphonsa elithawula ngaye ngahlala ngalolo suku nangaloko kuhlwa inkosi yakhombisa umbono nje kuthi ngendeni yase ithi Bethi lomncane utokhululwa masinyane nje nabe bakwenda lokho ngatshela umfundisi neyise kuthi basukume ngathi kulo dzathe beusedolobheni ngalelinye lilanga utsenga emapani amancane futhi utsenge linye lelipani lelibhlata sasiphakaphaka lihleti emakhabetheni akho phansi ngaphansi awukaze ulisuse kusukela walibeka ekhatsi lapho wacala wathi kunjalo ngathi hamba ulithathe futhi uligwalise ngemandi uthi ulethe lithawula lelincane lelimhlophe uthi ude lapha ngoba isho kanje inkosi Bethi lomncane utophiliswa futhi
yes go ahead.
Yes.
And when you come in, you said, there's a call from Brother Sawyer. And you said, that's one of the best friends I've got, or something like that.
Yes, sir.
And you went and prayed, and you went and called your wife, and you said, call us and tell them the girl would be all right. And she didn't know it was sick, you see.
Yes.
And so, next day, she's hospital, the doctors come in, and said, something has happened. She says, yes. And they began to kind of go over maybe what they had done. She said, no. She said, it was the prayers of Brother Brandon.
Yes, I remember that.
They had a fever that they didn't know what was bad. It was five doctors. So that was the time. But when I came out of the field to call you, and the wife was sending a child to me to call you. She was a doctor. It was called Brother Brandon. So it was just a coincidence. We met in the field, and then when I called you, then you had prayer, and you called back, and you said, tell
her
girl,
and
she's
all
right. Yes. Honey, I guess Tandra, ngiyacabanga, niyakukhumbula lokho. Anikukhumbuli ngesikhathi sise St. Louis, emhlanganweni. Kuthi intombatana lencane yemnakethu Slaughter iyagula impela. Futhi sasise hotela lelidzala, iBelcher Bath. Ngikukhumbula kahle kakhulu nje lokho. Futhi sathatha umlayeto. Futhi sahamba saya embi kwenkosi. Futhi yakhombisa umbono. Wathi, futhi ngabitha umnakethu Slaughter nabo. Ngababitha futhi ngathi, batshele, isho kanje inkosi. ningakhathateki utophila futhi yakwenda inkosi yayinhle kakhulu kube tinto letiningi letendekile kusukela lapho kodwa usasolo ayinkosi Jesu lefanako akasuye na kuhle kakhulu angikhoni nje kucabanga nganoma yini lengcono kunekwati lokho kuthi kube bengidokudla lifa lemali yonke lekhona emhlabeni futhi ngidophila iminyaka lengulungwane lapha emhlabeni ngingamane ngathi nje kuthi nginani khona manje kuphila lokuphakathi kuphila lokungunaphakathi kuyophela emva kwesikhashana kuphila lokuphakathi akunasiphetho ngoba kwakungenasicalo futhi ngako siyabonga ngaloko umnakethu Neville bekasanza kufunza nje leminye imibhalo langifunzele yona encwadini yaJohane Longcwele futhi bekunembhalo munye lapho livesi lemashumi lamabili nakunye ngitothanza niwunake kwemzuzwana nje Jesu emkhulekweni wakhe wakhuleka lokhu kuthi bonke babe munye njengoba wena babe ukimi nami ngikuwe kuthi nabo babe munye kithi kude live likholwe ukuthi wena ungithumile futhi uma bengingakubida ngesihloko ngitothanza kusho lokhu bunye bankulunkulu munye ebandleni linye niyathi inkulunkulu wende umuntu kuthi afeze kuloko umuntu lakhelwa kona futhi konke kusukela phansi empilweni utame kufeza lokuthide nako konke lakufezile sizathu etama loko kungoba wakhelwa kuthi ende njalo unkulunkulu wamenda ngaleyo ndlela kodwa inkathato yako kuthi ekufezeni kwakhe utama kwenta lokuthite ngekhathi kwakhe lucobo kulapho la enda khona liphutha lakhe futhi ungena enkingeni manje ekucaleni Genesis lekusahluko sembewu selibhayibheli siyathola ekhathi lapho kuthi ngesikhathi uNkulunkulu ende umuntu wamenda ngendlela lebekade ngayo kuthi bekatoba ngiyo kuthi ngeke abe ngulokwakhiwe lokungetulu kunaloku abengiko ngesikhathi acala kwenda kuphila wakwenda kusukela empilweni lephansi kunato tonke loku kuthi cishe impela umdlonja sicoco futhi kwachubekela ekuphileni lokuphakeme kunako konke lokungumuntu lo semfanekisweni waNkulunkulu futhi ke kulokuphila lokho umuntu uqala kufeza into kodwa ngesikhathi enda uqala kushiya uNkulunkulu ngaphandle kuloku lakwentako uqala kuba netinjongo letinebugovu futhi ngesikhathi enda lokho uqala kuticabangela into letsite futhi sithola ukuthi akuthathi isikhathi lesithe waze wona kanye nomhlaba uNkulunkulu lebekambeke kuwo sewufake esimeni lesibi kangange kuthi ngisho umdali wakhe kwamthavukisa yena enhlitweni yakhe kuthi wake wenda umuntu futhi ungacabanga ukuthi uNkulunkulu wathi iva anjani ngesikhathi abone sona leso sidalwa lasenda ngemfanekiso wakhe futhi wasipha kubusa nekuthi wamenda kanjani ukuthi amendele lokuthike kepha noko waguqula onke emandla akhe nemandla akhe awelela etifisweni tebugovu netimpumelelo kuthi ke siyathola akusiso sikhathi lesithe kakhulu emva kwalesifundo lesikhulu uNkulunkulu lasifundisa umuntu ngaleso sikhathi ngekubhubhisa umhlaba wonke ngemandi njengoba libhayibheli lisitshela kuthi wagcwalisa umhlaba ngemandi futhi wabhubhisa yonke into ngaphandle kwensali layishiya lokwakungunowa nemndeni wakhe futhi manje nje emva kokuba sekaphumile kuleso sifundo lesikhulu kubonakala kwangathi nje umuntu akakhoni kufunza kuphela ngendlela lelukhuni sithola ukuthi ngisho nakubantwana bethu sifanele sibajezise etikhathi letiningi nebumatima kube into abaconze kubonakala nje kwangathi umuntu unebulungiswa kuye lucobo kwehluleka lokuphelele kwekucala nje ngesikhathi alahlekelwa budlelwane bakhe naNkulunkulu uba bunye bakhe lucobo akabange asathembela kuNkulunkulu. Futhi ngesikhathi uNkulunkulu amfundise sifundo saloko lokwakungiko, kutama kutendela lokuthite ngekhathi kuye, kude imisebenzi yakhe ibe lide masinyane, siyabathola futhi bahamba behla kuyofeza futhi. NeliBhayibheli lasho ukuthi batakhela umboshongo, futhi bebatokhwela bakhuphuke bayongena emazulwini, benyukele ezulwini ngaphandle kwekuta ngendlela uNkulunkulu lebekabahlelele ukuthi bethe ngayo. Futhi umuntu angazuza kangcono uma bahlangene ndzawonye. Manje uthatha umuntu munye ayedwa, emandla akhe akalelwe umuntu munye, emadoda lamabili enda emandla akhe abe ngulaphindwe kabili, emadoda lamane enda emandla akhe aphindwe kane. Futhi uNkulunkulu ufuna sibe munye. uNkulunkulu wenda umuntu ukuthi sifanele sibe munye, netinjongo tethu kufanele tibe dinye, netinhloso tethu kufanele tibe dinye. Nalesi kufezako kwethu kufanele kube kunye, wakhiwe ngaleyo ndlela nje. Futhi siyathola ukuthi masinyane emva kwembhubhiso lenzala emhlaba ngemandi, lo muntu waqala kutama kuchubeka lagcine khona futhi icobo lwakhe. Futhi sonke lesikhathi letinto leti tiyachubeka, umoya kaNkulunkulu ophilako ulwa kanye nenyama utama kukhweshisa umuntu kula kufezile yena lucobo. Kutama kwenda umuntu asuke etinjongweni netinhloso letinebugovu aye kulelo cebo uNkulunkulu lalibekile. Futhi kuphela nje uma umuntu asebenda ecebeni lakhe lucobo utoba sehluleki. Futhi umuntu ukhona kufeza kahle uma abiyela kule nhloso lengiyo nenjongo lengiyo. Futhi loko kuthi ngekwelicebo laNkulunkulu lakhe. Noma ngusiphi lesinye sisekelo sisetihlabathini letibishako. Futhi siyathola ke kuthi betamile kuhlangana futhi bacala kufika umuntu munye, kodwa kulokuhlangana labakwenda ngaleso sikhathi kwakungaphansi kwemandla etembusave. Umuntu waba munye, inhloso yabo yayinye, labakufezile kwakukunye. Kodwa kwakuluhlobo lolungakalungi lwebunye, ngoba kwakuphambene nelicebo laNkulunkulu, kodwa wachubeka nekuyembili. Futhi ekugcineni uma uthola bunye emkhathini webantu abanjalo benda tinto letinkulu. Bukani nje etikwelive namuhla, uma abantu bathi hlanganisa ndzawonye loko ngaphansi kwelicebo lelingesilo bayokwenda tinto letinkulu. Manje bakha umboshongo lengungabatako ukuthi isayensi yesimanje beyingawakha namuhla nayo yonke imishini yabo netinto, ngoba bebahlangane ndzawonye. Beba nemcondvo munye, umphefumulo munye, inhloso yinye, injongo yinye, inhloso yinye. Loko kuthi bakha umboshongo lophakeme kakhulu kuthi uma uNkulunkulu ake wathatha umcabango wekubabhubhisa futhi bebayobagijimisa benyukele ngqo emazulwini naye, kuthi bekungeke kube khona indlela lebe bangamvimbela kuthi akwende, noma bekangabavimbela ngayo kuthi bakwende njengoba bebacabanga. Futhi siyathola-ke kuthi batihlela bona ndzawonye, futhi sibathola bangephandle kwentsandvo yaNkulunkulu. Futhi uma leso kungesiso sithombe lesihle salolu suku, kuthi uma abantu batama kuhlangana ndzawonye, futhi sifanele sihlangane, kodwa bahlangana ngaphansi kwetingcubo letingakalungi. Nike lacaphela kuthi devele utifanisa kanjani tintfo taNkulunkulu na? Nike nakubona loko kuthi utisasa kanjani tintfo uNkulunkulu latihlosile na? Futhi dukisa kakhulu intfo leliphutha. Manje emanga uma nje aphumile ngqo, acamba emanga sibili, khona-ke noma ngibane angakubona. Kodwa lawo manga lanemaphesenti cishe langemashumi layimfica nemfica eliciniso kuwo ngulawo lakhohlisako. Nike nacaphela kuthi devel wamkhohlisa kanjani Eva? Yonke into lamtshela yona yayiliciniso impela, ngaphandle kwento yinye. Wathi emehlo akho ayovuleka uthi nokwathi lokulungile nalokungakalungi na nakanjalo njalo uthi nitawuba njengabo uNkulunkulu ngoba anathi lokulungile kulokungakalungi manje uthi tonke leto tinto tathi liqiniso kodwa ngesikhathi athi iNkosi uNkulunkulu yathi sitokufa wathi impela ningeke nife niyabona nje liqiniso lelingaka kuko bese ke nje kuba nalamancane emanga na Jesu wathi emhlabeni imbiliso lencane ibilisa inhlama yonke uthi kufanele kulunge ngalokuphelele noma akukalungi inhlobo nelicebo lensindiso litofanele libe ngilo impela netethembiso taNkulunkulu kiconze ngqo futhi basebenta ngqo noma kukhona kukhona lokuliphutha nzawana thide futhi uma libandla laNkulunkulu lophilako lingakufezi lokho uNkulunkulu lakuhlose labona ukuthi bakwende kukhona lokungalungi ngaleyo ngqubo nzawana thide kufanele kube njalo nje Uthatha umsebenzi lomuhle wemshini njengeliwashi futhi akuthi yonke ingcenye yalowo mshini isebenze ngokuvana futhi utogcina sikhathi lesikahle ngalokuphelele kodwa uma ingcenye yinye ihamba ngalenye indlela nalenye ngalenye angeke ugcine sikhathi akunandzaba ukuthi lamagugu mahle kanjani onke afanele ahlanganiswe ndzawonye futhi leyo inhloso yaNkulunkulu kithi ukuthi sihlanganiswe ndzawonye futhi sibe munye Kodwa siyathola lapho ukuthi kuthi devil ufanekisa kanjani into konke kungalungi kukulunga kuphela kuphendvuketelwe Emanga aliqiniso kuphela leliguquliwe into letinhle uNkulunkulu latendako into letingakalungi into letinhle letiphendvuketelwe Ngakho ke lokho kungalungi kukulunga kuphendvuketelwe Satan angeke adale noma yini icobo lwakhe ufanele kuphela athathe lokho uNkulunkulu lakudalile kukuphendvuketela indoda lehlala nemkayo ilunge embamba kodwa athatha lomunye wesifazane leso sento lesifanako lesiphendvuketelwe futhi kufa lokunye kuletha kuphila lokunye kuletha kufa nguleyo ndlela kuthi tonke tonke tindvo sathane uyafinyelela kuto uthatha lokho lokwentiwe nguNkulunkulu futhi akugucule nike nacabanga ngenkolo yakaMohammed na ethuneni laMohammed kusolo kunelihashi lelimhlophe leliboshiwe iminyaka leti nkulungwane letimbili Onge ngema-awalamane labagadzile bayantshintsha nalelinye lihashi lelimhlophe liyakhishwa futhi benda lokho ngenhlonipho yokutithoba nangekukholwa kanjalo njalo futhi Mohammed uyovuka ngalelinye lilanga futhi agibele lihashi ahambe umhlaba wonke bayakukholwa futhi nike nacabanga ukuthi kungani kube lihashi lelimhlophe na Benathi ukuthi umbhalo uyasho ukuthi Jesu uyofika agibele lihashi lelimhlophe. Nengubo yakhe iciliswe engadini neligama lakhe lithiwa livi laNkulunkulu. INkosi Jesu iyofika igibele emazulwini netimbi emva kwakhe agibele lihashi lelimhlophe. Can you see that perverted religion? Niyabona leyo nkolo lephendvuketelwe yaguquka futhi yenda Mohammed ehashini lelimhlophe na. Kodwa Jesu uyeta emazulwini na Mohammed wasemhlabeni. Ngakho Satan usebenda ngendlo yemhlaba kanti uNkulunkulu usebenda ngemazulu. Futhi nike nacabanga ngemboshongo waseBhabhiloni. Uthi niwucathanise neliladi laJakobe na. Uthi bebetama kanjani kwakha titebhisi titungelete umbhoshongo lo wawutofinyelela etulu ezulwini. Kuphela betama kuphendukethela liladi laJakobe lelafinyelela livela emazulwini liya emhlabeni netingelosi tehla tenyuka. Bakuphendukethela. Did you ever think of the UN now? Nike nacabanga nge-UN manje itama kwenta tonke tive buzalwane lobubodwa lobukhulu ngaphansi kwemandla ekuhlangana na. United is all right, but it's under the wrong thing. Kuhlangana kulungile kodwa kungaphansi kwento lengakalungi. Sathane ulawula tonke tive. Umbhalo uthi Sathane ungumbuso wemhlaba. Ngesikhathi akhuphulela Jesu entabeni lephakeme lenze kakhulu uthi wamkhombisa yonke imibuso yemhlaba uthi wathi lena yami. Jesu akashonge ukuthi beyingesiyo ngoba ingiyo. Kungaleso sizathu sinetimbi nekubulala ngoba le mibuso lena yemhlaba ilawulwa ngudevele. Futhi kuphela nje uma isalawulwa ngudevele sitoqhubeka sibe netimbi nekulwisana futhi sibulalane lomunye nalomunye. Kodwa sifuna umbuso lotako lapho Kristu athokuta khona futhi athi sayuba khona timbi futhi kuyoba khona kuthula lokungunaphakathi. Ngabe nikucabangile yini loko kule Russia lena bane Pentecost yemanga na ba lowo ngumsebenzi wadeveli. Batama kuphoqelela bonke bantu bangene ebukhomanisini lapho wonke umuntu unayo yonke into ngekufanana. Niyathi yini ukuthi leso kwakusimo selibandla ngaphansi kwamoya loyingcwele ngelusuku lwePentecost na? Kuthi bantu bathengisa ngempahla yabo futhi bayibeka etinyaweni lebafundi futhi bayaba kuwo wonke umuntu ngekuthi ngakwabo. Futhi manje Devele sewufikile futhi wangena emhlabeni futhi wenta emandla etembusave kuphoqelela umuntu kuloko. NkuluNkulunkulu akamphoqelela umuntu ukuthi ende noma yini. Ukwenda ngenthandwe yakho yekukhululeka. Angakwecwayisa aphonse sivikelo endleleni yakho. Kodwa uhamba ngesingawe ngesincumo sakho luqobo ebukhoneni bakhe. Kumenda umsindisi wakho. Kodwa Sathane uphendukedele emacebo aNkulunkulu ecebeni lakhe lucobo. Nike nacabanga ngebukhatholika nelibandla lasekhatholika litama kwenda wonke umuntu likhatholika na? Angeke kusebende kungaphansi kweluhlelo lolwendiwe ngumuntu. Nike nacabanga ngelibandla lemaprotestani ngaphansi kwemfelanzawone wemabandla. Utama kuphoqelela onke lamabandla lamancane aphume na? Futhi kutokwendeka kuthi ungeke ukhone kuya esontweni ngaphandle uma uwe nhlangano yemabandla. Le mihlangano lemincane njengalena itokubhadalela. Kodwa sinemibhalo lothi ungesabi mhlambi lomncane. Kuyinzandro lenhle yababe wakho kukunika umbuso. Ngulogo lesibheke kuko. Khona ke niyabona konke kuzuza esitheni kutama kukwenda kuzuza ngempumelelo. Kodwa kungaphansi kwelicebo lelingesilo. Kungaphansi kwelicebo lakhe lucobo. Kodwa akanako kwasekucaleni. Utofanele athathe indlela ethithe uNkulunkulu la endile. Bese ke uyiphendukethela ibe kungalungi. Kuyenda. Namuhla batama kuphendukethela umhlaba noma bawuphendulela enhlanganyelweni yinye lenkulukati yetive kuzalwane. Futhi uma bekungaba ngaphansi kwekuthi fihla lokwendiwe ngumuntu. Bekuyoba nemuholi futhi bekuyoba ngudevele ngoba ungumholi wabo bonke. Umbuso waNkulunkulu awusiwe walomhlaba. Umbuso waNkulunkulu usetinhlitiyweni tethu. Umbuso wakamoya kuthi sitalelwe kuwo. Jesu wathi umbuso waNkulunkulu uyafika kodwa hayi ngaphandle kwemandla. Nombuso waNkulunkulu ungekhathi kuwe. Umoya loyingcwele umbuso waNkulunkulu uhamba kumuntu. Futhi ubusa futhi umlawula lowo ngumbuso. Futhi sithola ukuthi letive leti tiyahamba tidukisa lomnye nalomunye. Akhuluma kuthula nemukhwa emva kwabo. Sebalungele nje kubhubhisa lomunye nalomunye. Etinsukini letimbalwa letendlulile, ngaba nenhlanhla yekukhuluma nemfundisi wemasotsha loyindvodza lenkulu. Futhi eCalifornia bebana bososayensi labanye lababendlula bonke lesinabo etiveni. Bahlangana lapho ngembuthano futhi nekuba nemfihlo umhlangano lovaliwe futhi ngenxa yokuthi kwakukubi kakhulu babita umfundisi wamasotsha ukuthi abe nabo. Nalomngani wami longumfundisi wemasotsha wathi mina ke uBranham ngingakangeni basesha lirekhodi lami kugogo wami lomkhulu ngaphambi kokuthi ngingene kulomhlangano. Uthi wathi ngifisa kwangathi ngabe bengingekho lapho. Wathi ngesikhathi labo sosayensi bavuka base baqala kukhuluma. Uthi wathi kubonakala kwangathi bekunebumnyama lobe bukhungathe leli kamelo. Loba kwenda wathi vela kwangathi usendlini elichwa. Emakhada kungayivala njani ingathi yemuntu. Wathi bona asikavunyelwa kukhuluma ngaletinto leti. Sifungelwe ngaphansi kwesifungo. Kodwa wathi ngivunyelwe ukukutshela lokhu. Wathi balungiselela kususa libutho futhi nekuhamba kwetindiza. Emaphoyisa lashayela indiza futhi nalokunjalo. Wathi abasabathini. Wathi banetikhali letibulalako kakhulu ngangekuthi bebangabhubhisa umhlaba wonke ngesikhathi lesingumzuzwanyana munye. Futhi wathi uma bebangenta loko kwadeke kuthi bantu babangesaba futhi bangene etitaladini bamemeta ngalo lonke liphimbo labo. Wathi banebhomu lebeyitowela emhlabathini ibhomu yinye nje. Beyingachuma emakhilomitha lalikhulu nemashumi lasikhombisa nesihlanu ngalapha nangalapha futhi ngethulu kwemafidi lalikhulu kujula. Bewungayaphi kuyobhaca na? Kube-ke bewugubhe emafidi layingulungwane-ke wawungeke wawungena ekucubukeni kwenzabamlilo yemhlaba. Kodwa uma bewungagubha emafidi layingulungwane ngaphansi kwemhlaba kulimala lokunjalo lokukushaya enhloko kungakusitila ube yimpuphu. Wathi lo sosayensi munye lomkhulu wasukuma futhi bekangusosayensi lomkhulu wempi. Wathi banumzane labahloniphekile, ngifisa kwangathi bengingathatha inkomo lenzala nencola futhi ngishayele ngiye ngale emva kwetinsaba futhi ngikhohlwe ngiko konke ngako futhi ngikhonde isikhathi sami lesincane emhlabeni futhi ngisuke ngihambe. Wathi kodwa sifanele sibhekane nako, kushayela emva kwensaba angeke kusite ngalutho. Wathi leto tinsaba betingeke tibe lutho ngaphandle kwempuphu noma imilotha yensabamlilo. Oh, mnakethu, kuyakhokhela kwathi ukuthi uphunyulephi. Ngaleso sikhathi sinekuphunyuka, sineluphahla. Lolo phahla lungaphansi kwetimbiko tenkosi kuvikela lokunguna phakathi. Wathi lokhu ukuthi unemphefumulo longafi longeke ufe. Longendiwanga ngema-athomu, noma nge-hydrogen, noma ne-oxygen, noma nanoma yini lekhona kulo mhlaba. Kwendiwe ngumoya, kuthi uNkulunkulu somandla wadala qobo lwakhe, futhi wanipha. Lusuku lolunjele siphila kulo, sikhathi lesinjepho, kuthi lapho umuntu azuze khona, futhi wazuzeka, waze wathi zuzela yena luqobo letinto leti. Manje utokwendani ngato na? Niyabona Satane usebenzisa inhloko yemuntu. Wakhetha lokho ensimini yase-Eden. Kuthatha inhloko yemuntu kucabanga kwakhe. Futhi ukwehlisele lokho ngisho ebandleni. Niyabona Develi uthatha inhloko yemuntu kude asebenzise liso lakhe. Futhi uma ndoqaphela, uma umuntu angakadalwa kabusha mbamba ngekwakamoya utothatha loko langakubona ngemehlo akhe kuthi chenya kwekuphila. Futhi utohamba indvodza lamanengi kuthi athi utozuza into letsite ufuna kujoyina libandla, ufuna kuba ngulokho lwako. Futhi iyotshalata ite ithole libandla lelikhulu kunawo onke lengalithola, ngoba umuntu ufuna kwenta lokudzite lokukhulu. Ufuna kutendela ligama lelikhulu yena luqobo. kuloko kwenyama indvodza lecabangako lesiwula lecabanga ukuthi oh uma ngingaba nenhlangano yami uma kuphela ngingengeta atingulungwane letinengakhulu ehleleni lami kuyoba ngilomkhulu kunabo bonke ngaleso sikhathi even ngeluhlobo lwalo kusitani loko na kodwa ucabanga ukuthi uzuza ngempumelelo into lethide ngoba wengeta lokunengi ngikholwa ukuthi kwakuyiminyaka lethide leyendlulile ku-1944 kuthi amabhaptisti bekanesicubulo lesiphumile lesinye sigithi lesingetiwe nga-44 futhi bendanjani ngesikhathi bathola sigithi lesinye na njengekujoyina lidlangala nje kube bebangesibo beluqobo bafunzi labatelwe kabusha bakristu bebayibhaptisti nje ngeligama bukani lamanye emahlelo iluthela ipresbyterian emapentecostal onke lalamanye emahlelo ayafana atama kufeza lokuthide bafuna kwenta into lethide lenkulu niyabona ngoba liso lakhe lalibukake ucabanga ngeliso lakhe futhi tikhathi letiningi akaconzi ukuthi nguleyondvo lebekangafanele ayende kodwa devel uthatha liso lemuntu umkhombisa into letsite lenhle uvula emehlo akhe kuthi akubuke futhi unako loko ebandleni ekucabangeni kwekuhlakanipha kwemuntu esikhathini lesithithe lesendlulile lo mvangeli lomkhulu uBilly Graham wema lapha eLouisville futhi waphakamisa iBhayibheli lakhe wathi leli lizinga laNkulunkulu futhi uqinisile impela Mordecai Ham umvangeli likhaya lami lelidzala laseKentucky futhi mine ngangihleti etafuleni lelifanako lokuthi Billy waphenduka ngaphansi kwaMordecai Ham futhi sasihleti lapho futhi wathi kwendekani na wathi Paula wangena edolobheni futhi wathola lophendukile munye wase uyabuya emva kweminyaka futhi bekasanemashumi lamathathu ngalowo munye wathi ngiya edolobheni futhi ngibe nalabaphendukako labathi ngulungwane letingemashumi lamabili ngibuye ngeminyaka futhi ngingawatholi emashumi lamabili kukhona lokuliphutha wase uthi uyathi kuthi kuyini ngini ninebashumayeli labavilaphako lenihleti etakhiweni emahhovisi enu netinyawo tenu etikweli deski futhi ningabavakasheli bantu ngacabanga hili leso sihlakaniphi lesihle kakhulu ngiyacela ningangicaphuni kodwa loko akusiko ngubani nomfundisi lowaya kuloyo lapho Pawula aphenduka khona na kwakungesiko loko kulapha loko labakubita ngemihlangano namuhla futhi mihlangano lemikhulu kodwa kuphela isebenza engcenyeni yesihlakaniphi semuntu umuntu ungena ngaphansi kwelilumbu lemvuselelo futhi uthi yebo ngemukela Kristu futhi ukwenda ngekuhlakanipha ngoba usesicukwini lesikhulu uyakwenda ngoba kunebafundisi labakhulu embi kwakhe kodwa ngumthondo wekuhlakanipha kuphela leyo ndvodza ingeke ichubeke utofanele avele emkhondweni wakhe enhlitweni yakhe futhi atalwe kabusha noma nakungenjalo angeke aze akhone kumela kuvivinywa umcabango wokuhlakanipha ulungile kodwa uma khumbula uma liso libuka kuko devel usebenzisa liso lakho ensimini yase-Eden kwafakaza ukuthi devel wakhetha inhloko yemuntu kuthi asebende kuyo kodwa nkulunkulu ukhetha inhlitiyo yakhe devel uyamkhombisa ngemehlo akhe into langayibona futhi uthi kubona kukukholwa kodwa uma nkulunkulu efika kumuntu ufika enhlitiyweni yakhe futhi umvumela akholwe tintho ngenhlitiyo yakhe ngekukholwa kuthi emehlo akhe akakuboni ngoba umbhalo uyasho ukuthi kukholwa kukuqiniseka ngetintho letethenjwako bufakazi ngetintho letingabonwa nkulunkulu asebenda lapha sathane asebenda lapha ngako kusita ngani letikolwa letletinkulu nemasemina enda noma kanjani na ngaletinye tikhathi hhayi sonke sikhathi kodwa tikhathi letiningi kakhulu kudvonsa kusuka lapha kwenyukele lapha kanzi kufanele kuthathwe kusuka lapha kwehlele lapha enhlitweni yemuntu Niyathi umbhalo uthi njengoba umuntu acabanga enhlitweni yakhe kanjalo naye umphiki inkolo lomdzala nemgceki bekavamise ukuthi bekaNkulunkulu losukula kanjani kusho ukuthi kwakunemandla engcondo enhlitweni yemuntu ngoba akukho lutho ekhathi lapho longacabanga ngako kodwa cishe eminyakeni lemine lendlulile isayensi yathola ukuthi enhlitweni yemuntu kukhona emandla ekucabanga kunenzawo lencane inzawo lencane lapho kungekho ngisho nesakhi mtimba sikhundla lesincane enhlitweni yemuntu akukho esilwaneni noma akukho lokunye kuphila kodwa enhlitweni yemuntu kunenzawo lencane futhi abazange sebefike ekugcineni kuthi kwakuyini Kodwa ekugcineni basho lokhu yindzawo lapho umphefumulo uhlala khona. Ngakho uNkulunkulu ukhuluma emave akhe kahle njengoba umuntu acabanga enhlitweni yakhe kanjalo naye. Hayi enhloko yakhe. Kube uNkulunkulu bekaconze inhloko ngabe wathi inhloko wathi inhlitiyo yakhe. Kube ke Mosi ngesikhathi akhuphuka naMosi uNkulunkulu wathi Kumula athicathulo takho, Mosi usenza wento engcwele. Kube ke Mosi wathi, manje awume kancane Nkosi, ngiyathi ukuthi bewuconze isigcoko sami. Ngithi ukhumula isigcoko sami nje, loko kuhlonipha kakhulu. Akazange athi isigcoko, wathi thicathulo. Nguloko lebeka kusho. Akashonga ukuthi khawula nani tandla futhi nijoyine libandla. Wathi ufanele utalwe kabusha uthi lokho kuvela ngetulu ungalifaki igama lakho encwadzini kodwa uvuselelwe kabusha nemphefumulo wakho uguquliwe bonke bunguwe bentiwa kabusha futhi manje uma umuntu angakaze abe nalolo lwati usasolo ayindvodzana yaNkulunkulu kulokudaliwe indvodzana yaNkulunkulu lewile ungaleso zathu angathatha tinguni futhi ende takhiwo angathatha insimbi futhi ende umshini angathatha emagugu futhi ende emawashi angendani na angathatha indlo lephumile endalweni yasekucaleni futhi ayiguqule emvelweni yayo kwenda indlo lethithe lenkulu kodwa ngeke akhone kudala uNkulunkulu kuphela longadala yena yedwa futhi siyachaphela kuloku ke kuthi sathane akhetha inhloko yemuntu wathatha ingcenye yakhe yekuhlakanipha futhi manje libandla seliqale kuhamba etingcenyeni tekuhlakanipha temuntu oh libandla lelikhulu sinelihlelo lelikhulu singuleli dzala kunawo onke even kodwa mnakethu kude kuthi lo wesilisa noma wesifazane noma umfana noma intombatana iphenduke ngalokuphelele uyothatha imicondo yethu ihlakaniphi futhi athi libhayibheli alichazi lokho futhi alichazi kona lokho dinsuku temimangaliso selwendlulile futhi ayikho imvo lenjengaleti letinye tindvo lapho lokho lokho akukalungi wena uthi netinsuku setendlulile ngoba ngekuhlakanipha uyalibuka kodwa akuthi leyo ndvosa lefanako ithathe lokho kwathi lomncane lenako enhloko yayo futhi ikunikele kuNkulunkulu futhi akuthi umoya waNkulunkulu lophilako wehlele kuleyo nhlitiyo yakhe uyobitha lonke livi laNkulunkulu ukuthi liciniswe naso sonke sethembiso sebuNkulunkulu khona-ke kukhona langakufeza kwaNkulunkulu niyabona leyo ngcenye lencane lilikuluse enhlitiyweni yemuntu uNkulunkulu wakwenta lokho ekhathi lapho atendela yena lucobo Lelo ligumbi lakhe lekulawula uhlala lapho ukuthi akulawule leyo indzawo yakhe ngulapho la athumela khona imilayeto yakhe ligumbi lekulawula angasebenza kanjani nawe uma imvelo yamoya wadevel isekhathi lapho na futhi wonke umuntu lotelwe emhlabeni utalelo esonweni wabunjelwa ebubini ufika even akhuluma emanga kunjalo ngako kuloko kwenyama imvelo yaAdam umuntu angayizuza kanjani noma yini kuphela ngetihlakaniphi takhe na kodwa uma efika ekubeni sidalwa lesisha nalendvodza lenzala seyendlulile nalomuntu lomusha Kristu uthatha sihlalo sakhe sebukhosi enhlitiyweni yemuntu bese ke kuphila kubukeka ngalokwehlukile bese ke uqala emgwaqweni lomusha kusukela etinhlosweni takhe tebugovu ade umcondvo wekumentela lokukhulu uqala kuya ngqo naseCalvary kumconza uNkulunkulu khona-ke yonke yakhe inhloso yakhe inhloso yakhe kuzuza kwakhe nako konke langiko kulele enkathi mlweni yesiphambano lapho Kristu abhadala khona insengo yempilo yemuntu. Kristu ukuphila kwethu. Kungakho Jesu athi, uma umuntu angakadalwa kabusha, angeke ngisho awuconze umbuso kaNkulunkulu. Ungeke ukwende, akukho kuwe kutsi ukwende. Ho, kungani uNkulunkulu enda leyo ndzawo lencane na? Wakwenda kude nigcwaliswe ekhatsi lapho. Ufanele ugcwaliswe ngento letsite. Ungeke ube sidalwa lesingumuntu ngaphandle kwekugcwaliswa. Sikhathi sesifikile lapho niphocelele khona kuthi nente sinqumo. Uthi loko kumanje ngoba kuphocelelwe kuwo wonke umhlaba. Ngibevile bafundisi basukuma nemashati futhi batama kuchaza ukuthi luphawu lesilo lwaluyini. Kodwa luhlobo loluthite lwelishati akubithi lishati. Umbhalo uthi wonke longalwemukelanga luphawu lwaNkulunkulu beka noluphawu lwesilo. Kunetigaba letimbili kuphela emhlabeni. Lomunye uneluphawu lwaNkulunkulu, lolomunye uneluphawu lwadeveli. Futhi bonke labangadange bemukele luphawu lwaNkulunkulu, bebaneluphawu lwadeveli. Nguloko umbhalo lowakusho. Ngako uyaphocelelwa kwenta sincumo. Futhi ake ngugaye kungene kini. Kungabi luhlata noma lunya. Kodwa kunitshela liqiniso futhi nginecwayise. Umuntu ufanele ende lokuthite ngako. Kwenu uphocelelwe kini. Ufanele wende sincumo. Konake uma ngingakukhombisa ngelivi laNkulunkulu ukuthi luphawu laNkulunkulu lophila kuluyini. Khona-ke utokwati, liBhayibheli lathi kubase-Efesu 4:30, kanye tindzawo letinengi kuwo wonke umbhalo, kuthi moya loyingcwele uluphawu lwaNkulunkulu. Khona-ke ngaphandle kwamoya loyingcwele ubekwe luphawu ngakulolunye luhlangothi, akunandzaba kuthi uhlakaniphe kangakanani, mangakhi emahlelo namakhulu losonza kuwo. Kuthi ulunge kangakanani, uthi ukholwa kangakanani. Sathane bekayindlo lefanako, Sathane akasiswa silwane lesikhulu, nemsila lonemfoloko, netinselo letimise kwemfoloko. Ungumoya, neliBhayibheli lathi, ngebucili lobukhulu, kuthi uyodukisa nalabakhethiwe, uma bekungenteka. Uyakholwa. Ngabe Khayini abengakholwa nje njengoba Abel abekanjalo na? Ngabe Khayini akawunikelanga yini umnikelo ngalokufanako nje njengoba Abel enda na? Ngabe Khayini akalakhanga yini libandla enkosini njengoba kwenda Abel na? Akagucanga yini Khayini futhi akhuleke ngalokufanako nje njengoba Abel enda na? Ngabe Khayini akanikelanga yini ngalokufanako nje njengoba Abel enda na? Kodwa munye ufika ngemcondo wekuhlakanipha waletha timbali netithelo tensimu futhi wenda le altari lakhe laba lihle ngekuhlakanipha kwengcondo. Kodwa Abel ngekukholwa wakhetha liwundlu ngoba kwakuyingadi nekuphila lokwalithatha futhi wamthonsela edwaleni futhi wangceveta insamo yakhe lencane wathi wophela kufa. UNkulunkulu wathi loyo ngu-Abel lolungile kunjalo. Kwefika kanjani kuye? Ngesambulo, hhayi ngekuhlakanipha kwengcondo. Ngenhlitiyo yakhe bekakwati. Jesu wathi, ethi kwaleli dwala ngidawulakha libandla lami, nemasango esihogo angeke alehlule. Sambulo sakamoya, umcondo wakamoya. Umuntu ubuka ngephandle, kusho umbhalo, uNkulunkulu ubuka enhlitiyweni. Ugcwaliswe ngento letsihle, ungahle ugcwaliswe ngekungabata. Inhlitiyo tenu tatane tingahle tishayiswe kungabata. Ngiyethemba ukuthi ngeke, inhlitiyo tenu tingahle tigcwale kwethuka nekukhathateka. Futhi kungahle kube ukuthi inhlitiyo tenu tigcwele inkhathato. Futhi kungaba ukuthi ugcwele kukholwa kwengcondo, isayensi yetenkolo lenukelela kamnanzi, uwemabandla lamakhulu labe kasolo akhona iminyaka, uhleti emuva unesibinzi ngangoba ungaba naso. Nakethu, ake ngithi kuwe, ungahle ulethe emalunga kulelo bandla, uthe uguge futhi ufe, uthi ungeke wende lutho ngaphandle kwekwakha lomunye umbhoshongo eBhabheli. Impela. Ungagcwala buwula, ungagcwala umbhetho, ungagcwala noma yini, kodwa ungeke uhlale ungenalutho. LeBhayibheli lithi ungeke. iBhayibheli lathi uma umoya longcolile sewuphumile kumuntu uhamba etindzaweni letomile afunisisa ukuphumula bese ke uyabuya nalabanye bodeveli labasikhombisa lababi kakhulu kunaye nesimo sekugcina salowo muntu sibi ngalokuphindwe kasiphohlongo kunalebeke kungiko ekucaleni ngoloko lokwentekako kule mihlangano uma abantu bachubeka netimvuselelo nemadoda acutshelwa embonweni wengqondo uyesuka bese ujoyina libandla lelithide bese uliyekela liye kuloko anelisekile loko kulungile akukho lutho kuwo wonke lona lomunye umbhedo asikafanele sibe nalo umelusi uthi oh nguloko kuphela loko kwakusemuva le kulomunye umnyaka uthi into yokuqala niyathi lo devil ubuyela emuva nalabanye bodevel labasikhombisa futhi uba ngudevel lokholwako khona-ke ugcwalisiwe impela khona-ke unekutichenya nemona uthi futhi umthukuthelela ngisho yena kanye nje lo nkulunkulu lowabhala libhayibheli ubuka endasi lapho bese uthi letintfo leti lengitendako nani ndodenta loko kwakukwemfunzi hambani niye evendonge futhi nishumayele livangeli kwasho jesu umyalo wakhe wekugcina ebandleni leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako kude kube kuphi na emhlabeni wonke kubobani na konke lokudaliwe leti bonakaliso leti tiyobalandzela labanye babo umbhalo uthi tiyobalandzela bonke labakholwako egameni lami batokhipha bodeveli batokhuluma ngetilimi letinsha uma baphatha tinyoka noma banathe lokubulalako akuyuba nangoti kubo uma babeka tandla tabo etikwalabagulako bayosinza nguloko jesu lakusho leti bonakaliso leti tiyolandzela emakholwa hhayi bacabangi balokuphambene hhayi emalunga elibandla lahlakaniphile kodwa emakholwa latelwe kabusha lavela ekuhlakanipheni aya enhlithiyweni lapho unkulunkulu athatha sihlalo sebukhosi egumbini lakhe lekulawula kulawula imizwa yakho kulawula kukholwa kwakho kulawula similo sakho unkulunkulu ufuna kunigcwalisa kungani afuna kunigcwalisa na ufuna kunigcwalisa ngani ufuna kunigcwalisa ngaye lucobo moya lwengcwele logcwaliswe ngamoya longcwele jesu washo kuluka 24:49 kuthi niyokwemukeliswa emandla emva kwaloku moya longcwele sekefikile etikwenu khona-ke nitoba ngufakazi wami ejerusalema ejudiya nasesamariya kude kube semikhawulweni yemhlaba nini na uma sewusemukele siqu sakho sebudokotela na uma sewukubonile kuthi sewutemukele ticu tebuciko na ha kodwa uma sewumemukele moya longcwele khona-ke niyoba bufakazi bami ngakule sithukulwane lesi tithukulwane letokuta emikhawulweni yemhlaba futhi ngelusuku lwephentekosti ngesikhathi moya longcwele avela ezulwini njengokuvunguta kwemoya lonemandla futhi wagcwalisa indlu yonke lebebahlethi kuyo tibonakaliso netimanga tendiwa emkhathini wabo netihlakaniphi tathi madoda nebazalwane singenda njani kuze sisinziswe na petro wathi phendvukani ngulowo nalowo wenu futhi abhabhatiswe egameni lajesu kristu kuko kuthethelelwa kwetonoteni khona niyokwemukeliswa siphiwo samoya longcwele ngoba lesithembiso senu nesebantwana benu nakubo bonke lokhashane ngisho nalabaningi inkosi unkulunkulu wethu leyobabida nguloko unkulunkulu lafuna ugcwaliswe ngako ufuna wena ugcwaliswe ngamoya longcwele khona-ke utawubese uyahlanganiswa kwendani libandla na cha mnumzane utohlanganiswa kwendani sivumo kholo na cha mnumzane utohlanganiswa kunkulunkulu futhi wena naye nitoba munye njengoba yena nababe bamunye namoya loyingcwele wankulunkulu uyohlala kini futhi imisebenti lefanako umoya loyingcwele layenda ngesikhathi ulapha kukristu jesu iyokwendiwa kini ngoba wathi uyokwenda khona-ke simunye jesu wakhulekela loko emkhulekweni kusihlwa inkosi yethu yasezulwini yakhuleka kubabe kuthi siyoba munye njengoba yena nankulunkulu bamunye futhi bebasondzelene kangakanani bona nkulunkulu bekakuphila namoya akuye futhi uma simunye naye siyoba kuphila nemoya wakhe uyoba kithi bese ke ngekwasemhlabeni umcondo wetihlakaniphi tenyama netivumokholo nemibhedesho kuyoshabalala nalolusha loluthunyelelisiwe lolutelwe kabusha lwathi lwentombindvo lwempapatiso wamoya loyingcwele luyokwendeka enhlitweni yemuntu khona-ke utoba munye khona-ke umnakethu utoba ngumnakethu sibili sadze utoba ngudzadze tinhloso takho netinjongo takho nako konke longiko nako konke loko luwake wafuna kuba ngiko noma utame kuba ngiko kutoba kwembuso wankulunkulu akunandzaba kuthi nguliphi libandla lolimelele lapho uya khona noma ngabe wendani kunebantu labaningi kakhulu namuhla lothi kuthi umoya loyingcwele awusiwo mbamba namuhla lapho emashumi etinkulungwane tabo netigidzi tithi awusinjalo kunalabo labaningi labathokotela tibusiso tawo liningi lebantu labaphuyile bantu labajabukile futhi baliwa live bantu lophonswe ngephandle kwemabandla ngenxa yekuthi bakholwe nkulunkulu kuthi unkulunkulu kodwa bagcwaliswe ngamoya wakhe bamunye ngenhloso bamunye enhlitweni bobani labo bantu na i-methodist i-baptist i-presbyterian i-katolika bakazwa kajehova libandla lemthetho lijuda bonke nzawonye baba munye hhayi munye kusivumokholo hhayi munye ehlelweni loko kusebenta kwadeveli ngemicabango yekuhlakanipha kodwa kusebenta kwamoya loyingcwele umbuzo wankulunkulu kuwe nkulunkulu uhlethi esihlalweni sebukhosi senhlitiyo yakho egumbini lakhe lekulawula ulawula imizwa yakho futhi ulawula emandla akho ulawula imicondvo yakho futhi wenda wena ube munye naye enhlanganyelweni naseluthandweni futhi nkulunkulu ukugcwalisa ngeluthando ukugcwalisa ngemandla ukugcwalisa ngamoya ukugcwalisa ngemvelo yakhe lucobo yebo nkulunkulu futhi uguqula imvelo yakho yenyama ibe yimvelo yakhe khona-ke kuloku uba zidalwa lesisha kukristu khona-ke luthando uyaphuma kubonakala kwangathi tinyoni tihlabela ngalokwehlukile o kwehluke kanjani uma kristu efika kuthi ungabuka kanjani emuva futhi ucabange ngake ngakhwesha kanjani kuwo na ngake ngawala kanjani na yonke into yehlukile awunato titha tonke tibukeka tinemoya lomuhle ungathethelela yonke into leyake yendiwa sitha lesibi kwendlula tonke bewungasikhulekela esitaladini usigace ngemkhono wakho futhi usiphakamise akunandzaba kuthi sivumokholo sini kuthi usonza kuliphi lihlelo usidalwa kristu lasifela nguloko nkulunkulu lafuna ugcwaliswe ngako loko kugcwaliswa ngulowo lombuso nguloko lesimunye kuko simunyeke hhayi ku hhayi kuqhuba lihlelo hhayi kuqhubela embili inkholoze noma sivumokholo lesithide simunye kuqhuba umbuso wankulunkulu bese-ke sithatha iplani yakhe futhi ngaso sonke sikhathi libhayibheli lelibusisiwe lisho noma yini umoya loyingcwele kuwe uyamemeta linjalo livi lami akasho kuthi ngabe dokotela jones wathini na uthini ngaloku na noma ngabe dokotela sibani bani akwendi mehluko kuthi dokotela ushito njalo jesu wathi kuliqiniso nemazulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lami lingeke lendlule kungaleso sikhathi lapho simunye khona nonke nine-methodist baptist presbyterian nine nonke noma ngabe ungubani simunye ungamvumeli ideveli asebenzise liso lakho vumela nkulunkulu asebenzise inhlitiyo yakho uma ubuka futhi utama kuconza kuthi liyini kuthi lendani lita kanjani ngaleyo ndlela na awulingabati lelo uma wemukela moya loyingcwele uma usasolo ungabati alivi lankulunkulu kukhombisa ukuthi nkulunkulu akekho enhlitweni yakho moya loyingcwele akangabathi ngisho nayinye into nkulunkulu layishoko uthi amen na-amen kunjalo ngoba nkulunkulu ushito njalo abrahama wabita leto tintfo letati ngekho ngekungathi tati khona ngoba nkulunkulu washo njalo nkulunkulu wamtshela aneminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu ubudzala nasara anemashumi lasithupha nesihlanu bebatoba neluswane ngani kwakuhlekisa kucabanga kanjalo kodwa nkulunkulu washo njalo na-abrahama bekayindvodzana yankulunkulu futhi wahamba iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu abita yonke into nsuku tonke sara bekathi unjani sithandwa na angiva mehluko kunalengake ngakuva Bekane minyaka lengemashumi lamane sekendlulile kuya esikhatsini. Bekangakaze abe nebantwana. Ngesikhathi ahlala naye, ngesikhathi aseneminyaka lelishumi nesikhombisa bokuzala. Kodwa wamkholwa uNkulunkulu. Futhi wabita yonke into lephambene nako ngekungasi kwakungekho. Futhi wabita livi laNkulunkulu liciniso. Inyanga yokuqala yendlula, udiva unjani Sarah? Kude lokwehlukile. Yebo-ke uthi akadunyiswe uNkulunkulu sitoba naloluswane noma kanjani. Unyaka wendlula, udiva unjani? Kude lokwehlukile. Kodwa sitoba nalo noma kanjani. NeliBhayibheli lathi esikhundleni sekuya ngekuba buthakathaka, waya ngekucina ngaso sonke sikhathi, uyoba ngummangaliso kakhulu. Nkulunkulu washo njalo kuthi ofanele kwenteke. Iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu, futhi manje unemashumi layimfica, futhi unelikhulu. Ngalelinye lilanga ingelosi yehla, yayifulathisele lidende, futhi yathi, Abrahama, ngithi ngivakashela, futhi watshela Abrahama kuthi kwakuthi okwentekani. Na-Isaka lomncane watalwa, ngani? Ngoba Abrahama angasingabatanga sethembiso sankulunkulu ngekungakholwa, kodwa wacina anika nkulunkulu luthumo. Ngani na? Kwakungekho emcondweni wakhe, kwakusenhlitweni yakhe. Sihlalo sebukhosi sankulunkulu sisenhlitweni yemuntu, lapho siba munye, simunye enhlosweni, simunye ekufezeni. Uma umnakethu wase-Methodist awina imiphefumulo lelikhulu kuNkulunkulu, amen na amen. Uma i-Presbyterian noma yini langahle abe ngiyo awina umphefumulo kuKristu, amen na amen. Uma Tommy Osborne awina imiphefumulo lesigidi kulomnyaka, na-Ora Roberts imiphefumulo lesigidi, na-Billy Graham imiphefumulo lesigidi, futhi lonke lelinye lihlelo imiphefumulo lesigidi, ngingema futhi ngidumise uNkulunkulu lophilako, ngoba nguloko lesikufezako. Umbuso waNkulunkulu nguloko inhloso yethu lekumele ikwende, kuthumela imiphefumulo kuye. Bangemakristu latelwe kabusha, ngulapho-ke la simunye, sihlanganiswe ndzawonye, sibazalwane. Futhi hayi kuphela nje uma uthi, yebo-ke, abasiyo i-Methodist, abasiyo i-Baptist, abasiko loku lokwa noma lolokunye, khona-ke yonke injongo yakho iliphutha, nenhloso yakho nako konke lokufezako kuliphutha. Uma utama kwenta lokuthithe ngekhathi kwakho, kukwenta kubukeke kukukhulu uma umncane. Khumbula, nike namcaphela kolo akhula na? Uma ubona kolo asukuma futhi nje athithinzithe kanjalo, khumbula, akukho nhloko yeluhlavu kuwo, akunalutho. Inhloko yeluhlavu legcwele ihlala njalo ikhothama. Nemuntu logcwele futhi wagcwaliswa ngebuhle bankulunkulu nesihawu sakhe, ukhothamisa inhloko yakhe ngekuthobeka. Loyo tithoba, uNkulunkulu utawumphakamisa. Loyo lotiphakamisako utawuthotshiswa. Bangani, sekusikhathi sekuthi besilisa nebesifazane baphaphamele eqinisweni kuthi sifuna kuba munye. Jesu wakhulekela kuthi sibe munye, njengoba nje uNkulunkulu naye bebamunye, naNkulunkulu beka kuye. Futhi simunye naKristu uma sivumela Kristu angene. Kodwa ngiyona ndlela kuphela lesingayenda kuthi simvumele athathe ligumbi lekulawula enhlitweni yethu, khona-ke sibamunye. Sibhekene nakhisimusi, sibhekene nesikhathi, sibhekene netintfo letesabekako. Konke lokhu lesibhekene nako kwenda mehluko muni kuthi kufikani noma kuhambani. Kuphela nje uma Kristu asegumbini lekulawula, asilawula, asilawula futhi asinika kukholwa kuthi sikholwe tintfo lesingatiboni na? Nkulunkulu wathi si, kukholwa kukuqiniseka ngetintfo letetsenjwako, bufakazi ngetintfo letingabonwa. Uyakukholwa ngoba Nkulunkulu usenhlitweni yakho, futhi ukutshela kuthi livi lakhe liqinisile, futhi akukho moya loyo waNkulunkulu loyo-ke aphike noma yini yelivi laNkulunkulu. Umoya waNkulunkulu uyoconza bakhe lucobo. Oh, ngijabula kanjani pho kwathi kuthi ukhona Nkulunkulu, kuthi unguye sibili. Esikhathini lesithithe lesendlulile kwakukhona enhla lapha e-Indiana, kwakunebafana lababili labakhuliswa epulazini, futhi bebaphuyile ngangoba kuphuya kungaba njalo. Bafana laba balimi, futhi bakhula ndzawonye, futhi ngalelinye ilanga lomunye wabo washada. Etinsukwini letimbalwa kamuva lolomunye washada, nalomunye wabo wangena edolobheni kuyophila. Futhi besaqale kudlala timakethe tekuthengisa imali, wasuka emfundzisweni yakhe asebuntwaneni wangena entweni lengakalungi. futhi wadidlala futhi wanjinga kakhulu wachubeka wanjinga kakhulu wathi wagcina angisothi gitsigitsi futhi wenyukela eChicago futhi wangena kulesinye setitalati letinkulu futhi watakhela sigodlo yena nemkakhe bagijimela emaklabhu asebusuku futhi banatha tinhlobonhlobo tetshwala lobuhlanganisiwe futhi balala ngephandle busuku bonke bebanetisebenti nayo yonke indlo kubanika noma yini lebebayifuna futhi bebacabanga ukuthi bebaphila mbamba kodwa umuntu lophila kanjalo akanakuthula akukho kuthula enhlitweni lekhathathekile enhlitweni lenesono kungeke kube khona kuthula uma umuntu alangatelela kunatha futhi abita loko ngekuthi kuphila ucabanga ukuthi unesikhathi lesimnandi kukhombisa kuba luhobosha kwakhe thatha indvodza yende sigitsi semadola ifuna letimbili thatha indvodza leya ephathini futhi inathe sinatho sinye kusihlwa ifuna lesinye thatha indvodza iphila ngekungethembeki kumkayo kanye itophinze ikuphile futhi naloko uphambene naloko niyabona kuyinto letside futhi akazange aneliseke angahle abe nesigitsi semadola esandleni sakhe noma tigitsi letilishumi esandleni sakhe uyalala ebusuku athakiwe netshwala lobu babako kuye uyavuka elangeni lelilandzelako athukile emaphupho lamabi ingcondvo lekhathathekile nikubita loko ngekuthula na Loko akusiko kuthula kodwa umuntu angahle angabi ngisho nemhlamelo kubeka inhloko yakhe kuwo angahle angabi nalo lipheya leliphilako leticathulo noma akhone kuba nemphupu lenele endlini yakhe kodwa uma uNkulunkulu abusa enhlitweni yakhe uya embedeni ajabulile futhi avuke ajabulile kukuthula lokukhonsako kuyinto lentiwa uNkulunkulu nomfobe sayikhohliwe leyo mfundziso wahamba kuyogembula wefika sikhathi sakhe isimusi wacabanga ngabhululu wakhe ngako wambhalela incwadi lomunye wabo ligama kwakungijim indvodza lenjingile najohane bekangilophuyile futhi wambhalela incwadi futhi wathi johan ngifisa kwangathi bewungetha utongibona ngemaholide ngingathanda kuhlangana nawe ngicoce nawe futhi angaze ngikubone iminyaka leminingi wambhalela wamphendvula wathi ngingathanda kuda jim kodwa angikhoni kuda anginayo imali yekuda lisheke liyangena eposini etinsukwini letimbalwa lathi woda ngifuna ude nakanjani ngako johane walungiselela umfana wasemaphandleni wagcoka i-overall lenhle lehlandekile nesigcoko sakhe selulala nelijazi lakhe lelinembala lohlukile wase ugibela sitimela futhi ngesikhathi afika lapho bekunemshayeli lobakahleti lapho kuyomhlangabeda ngemoto ilimozini bekangathi ukuthi kumele ende kanjani wangena kule limozini aphethe isigcoko sakhe ngesandla sakhe acalata washayela wenyukela esigodlweni lesikhulu eChicago waphuma wase wenyukela emnyango wase ushaya insimbi futhi kwaphuma umphathi ditsha wathi likhadi lakho ngiyacela mnumzane bekangathi ukuthi bekakhuluma nani wamnika sigcoko sakhe bekangathi lutho mayelana nelikhadi lekungeniswa bekethe lokunengangako kwalomhlaba lokuhle wathi ngifuna likhadi lakho wathi angathi ukuthi nikhuluma ngani mnumzane wathi jim ungibite ukuthi ngide nguloko kuphela lenkwadiko ngako wabuyela emuva wase utshela umlingani wakhe lobeka sengakavuki embedeni wathi kunendvodza lengabukeki kahle ime eminyango wathi igcokile angikaze ngiyibone indvodza legcoke njengaye futhi wathi jim umbitile wathi mtshela angene wathi hodle sembatho sekuyogeza wehla ngelihola futhi wahlangana nalomngani lomdzala wasemaphandleni wakhe wase uchawula isandla sakhe wathi John awathi ukuthi ngijabula kanjani ukukubona nalomfolo mdzala wasemaphandleni eme acalata ekamelweni wathi Jim impela unalokunengi wathi ngifuna ukukukhombisa ndzawo tonke wamthatha wamisa esitezi lesingetulu futhi wamisa kuvulande lomncane wekuthamela sicelo wavula lifastelo wathi uphi Martha oh wathi usengakabuyi kwanyalo bekaphumile itolo ebusuku wathi ah nichuba njani nongo wathi oh hayi kangako Johan unjani wena nakhethi nichuba njani na wathi kahle impela wathi oh ngabe usekhana wathi yebo sinebantwanyana labasikhombisa Wathi ngabe nani ninabo bantwana na? Wathi cha, Martha beyangeke abe naye. Wathi beyacabanga ukuthi kungcono singabi nebantwana. Uphatamisa impilo yekuthi jabulisa. Niyathi, waphakamisa emakhethini. Wathi, buka lapha. Wathi, uyalibona lelo bhange ngale na? Wathi, yebo. Wathi, ngingumengameli kulelo bhange. Wathi, uyayibona leyo nkampani yetitimela na? Yebo. Wathi nginemashezi kuyo langemadola lasigithi kuloko. Futhi wabuka phansi lapho, futhi wabona tingatse letinkulu nayo yonke into, kuthi kwakubukeka kukuhle kanjani. NaJona lo mdzala wema lapho nelikepisi lakhe letshani esandleni sakhe acalada. Wathi loko kukahle Jim. Ngibonga impela ukuthi ukutholile. Wathi mina nakhethi asinako lokungako. Wathi solo sihlala lapha kulendlu lenzala leyakhiwe ngemapulango lapha. Futhi wathi asinako lokunengi kakhulu kodwa sijabule kabi kabi. Khona lapho nje sicuku sebahlabeleli bakhisimusi emaphimbo abo aqala kungena. Busuku lobuthulile, busuku lobungcwele. Konke kuthulile, nako konke kuyakhanya. Make lo yintombi, lo yindingilizi nemntwana. Luswane lolungcwele, loluthambile, futhi lumnene. Jim waguquka, wase ubuka John. John wabuka etulu kuJim. Wathi John, kukhona lengifuna kukubuta kona. Wathi, uyakhumbula ngesikhathi sisebafana na? Uthi sasivamise kuya kulelo lelincane libandla lelidzala lelibovu endasi lapho eceleni kwemgwaqo. Uthi sasiweva lawo makwaya asemaphandleni lamadzala ahlabela lawo maculo na. Wathi yebo. Wathi usaya endasi lapho na? Wathi yebo ngisasolo ngiwa lapho. Wathi ngilidikhoni endasi lapho manje. Wathi uthini ngawe Jim? Wathi bewukhuluma ngekuthi unalokunengi kanganani phansi lapha. Wathi unalokunengi kanganani kulolu hlangothi na? John, ngiyaxolisa. Wathi anginalutho lenginalo ngaleyo ndlela. Wathi khumbula. Ngaphambi nje kwakhisimusi umnyaka munye sasingenato ticathulo na? Futhi wathi besikhathalele kakhulu ukuthola lamanye emacricket akhisimusi. Futhi wathi sahamba senda emabhokisi ekuthiya. Kubamba bologwaja, kuthola emakriketi akhisimusi. Wathi uyakhumbula ngaloko kusa, loyo logwaja lomkhulu lomdzala wemahlathi bekasebhokisini lakho lekuthiya na? John wathi yebo ngiyakhumbula. Wahamba wayothenga emakriketi, futhi wahamba wayowathenga nami wangigiyela. Wathi yebo. Wathi John, ngiyogiyelana noma yini lenginayo nawe. Kodwa into yinye lengifisa kwangathi bewungangigiyela yona. Wathi ngiyakunika konke lenginako. Uma bengingahamba ngalowo mgwaqo lomdzadlana loneluthuli, ngingakafaki ticathulo. Ngiyetulu kulelo sonto lelidzadlana futhi. Uthi ngive lobo bukhona bankulunkulu lophilako ngesikhathi leyo kwaya ihlabela umshumayeli wasemaphandleni loyifashini lenzala bekashumayela. Wathi ngingakunika noma yini. Ngingakunika konke lenginako, lonke lisheze emgwaqweni wesitimela, nato tonke tingcenye telibhange, naleli khaya, futhi nako konke uma bengingajika ngibiyele emuva futhi. Futhi ngibe naloko kuthula lokubusisiwe lenganginako ngesikhathi ngenyuka ngalowo mgwaqo lomdzala. John lomdzala wathatha wamgaca. Wathi kwakunetati letintsathu, tinjinga leteta, futhi takubeka konke etinyaweni taJesu ngalesinye sikhathi, njengeluswane. Futhi wathi bemukela kucolelwa kwesono sabo. Wathi ngicabanga ukuthi uyamangalisa Jim, kuloko lobusiswe kuthi ukwende. Tonke letintfo leti. Kodwa nginganconota kuba nemkami nebantwana labasikhombisa bahlala endasi lapho embhedzeni weshando bomile. Kuthi balale kuwo, khona-ke babe nekuthula lokusenhlitiyweni yami. Kunekuba nayo yonke ingcebo yakho Jim longaba nayo. Futhi loko kunjalo bangani. Ingcebo ayikakalwa ngemadola. Ingcebo ayikakalwa ngemagama lamakhulu neluthumo. Ingcebo kungesikhathi umbuso kaNkulunkulu sewufikile wangena enhlitweni yemuntu. Waguqula imizwa yakhe futhi wamenda sidalwa lesisha kuKristu Jesu. Futhi umnika kuphila lokuphakathi. Leyo yinto lecebe kakhulu emhlabeni. Asikhuleke. Uthi tinhloko tethu tisakhotseme. Ngabe niphuyile kusihlwa emphahleni yalomhlaba na? Awathi ngisho nekuthi utobhadala kanjani sikweneti semalahle noma sikweneti semafutha noma yini lenye? Ungaba ngaleyo ndlela, ngiyethemba awusinjalo. Kodwa uma unjalo, kuthi ungaleyo ndlela, ungasuka kule sakhiwo kusihlwa. Uyindvodza lephuyile lejabule kube ndlula bonke emhlabeni. Ungahlala lapha ne, usuke lapha kusihlwa nengcebo. Kude imali lebe ingake ikhone kuyithenga. Ungahlanganisa inhlitiyo yakho na Kristu Jesu. Kuthi angangena emphefumulweni wakho. Futhi athathe ligumbi lekulawula. Futhi akunandzaba kuthi kufikani noma kuhambani. Utojabula tonke tinsuku takho. Kunga sipho lesikhulu kunato tonke lesake sanikedwa. Oh, kusobala. Upha bangani bakho tipho takhisimusi. Loko kuhle leso sipho. Kodwa mina kethu kukhona sipho lesinikedwe wena kusihlwa. Kuthi akukho mali lengake isitsenge. Sipho sesihle lesivela uNkulunkulu. Indvodzana yakhe letelwe yodwa, Jesu Kristu. Ungamemukela yena na? Kuthi abe ngumholi loconzene nawe, njengemsindisi loconzene nawe, njengaNkulunkulu wakho, njengemhlengi wakho, njengenkosi yakho na? Uphilisa umphefumulo nemtimba, uthatha ligumbi lekulawula. Uma nine kwesaba nekungabata, uyekeleni kanjalo nje manje. Mvumeleni abe inkosi. Mvumeleni angene futhi engamele. Akabe inkosi, inkosi ngumbusi, kubusa kubunikati. Wena uthi, oh, ngiyakholwa, ngavula inhlitiyo yami kuye, eminyakeni lendlula. Kodwa ngabe uke waba yini inkosi yakho, lelawula ngalokuphelele, kulawula imizwa yakho, kukholwa kwakho nako konke na. Uma ufunda leBhayibheli, lonke livi lalo liliciniso. Uma kuthula, uma kufika tingcaki, unekuthula enhlitweni yakho. Wathi kuthi ibhomu ye-atom ifanele ihlakade lomhlaba ube dicucu kusihlwa, beniyobuthana kuKristu Jesu engathi mlweni ngaphambi kokuthi imilotha ike itinde emhlabeni. Ngabe ninayo leyo ndututho na? Uma ungenayo futhi ungathanda kuba nayo, ungavele nje masinyane nangekuthula uphakamise isandla sakho. Uthi ngekwenda njalo uthi, Nkosi bani nemusa kimi. Manje ngifuna ukuhlanganiswa nawe njengalomunye webantwana bakho embusweni waNkulunkulu. Ngetinjongo tami, inhloso yami. Wathi konke ngami, ngithathe Nkosi njengoba nginje nje, futhi angibe wakho. Nkulunkulu akubusise ndvodzana, Nkulunkulu akubusise mnumzane, futhi Nkulunkulu akubusise nawe, nawe mnakethu, wena lapho, nawe thathe, Nkulunkulu akubusise. Kunjalo. Ngathi luhlobo loluyifashini lenzala lwelibandla leMethodist nakanjalo njalo. Ukholelwa ekufikeni e-altari nakanjalo njalo. Loko kulungile. Mnakethu, ungeke usiphakamisele isandla sakho kuNkulunkulu. Ungeke wente ngisho umnyakato ngakuloko. Ngaphandle uma uNkulunkulu akuthinta. Jesu wathi, akekho umuntu longeta kimi uma babe angamthonsi kucala. Ungete wahlonipha yini futhi wahlonipha loko loku kwende waphakamisa isandla sakho na? Zani, yebo Nkosi, ngiconze loko enhlitweni yami. Kuthi sonke sono lenginaso, ngisibeka manje e-altari yakho. Ngitehlukanisela wena njengamanje, Nkosi, kuthi kusukela kuleli awa kuchubeke, ngitokuphilela. Kuthi yonke imikhuba yami, nato tonke tono tami, nako konke, ngiyashiya khona lapha, ngithulula inhlitiyo yami. Bani inhloko yenhlitiyo yami. Bani Nkosi yenhlitiyo yami. Thatha indzawo yakho lesemthethweni empilweni yami, Nkosi, futhi ungilawule. Bani ngilosho loko manje sisakhuleka. Nkosi, ngifundzile evini lakho kuthi kubhaliwe kuthi akekho umuntu longeta kimi ngaphandle babe wami amthonse kucala. Nako konke loko babe langiphe kona kutokuta kimi. Umuntu angahle aphile iminyaka lelishumi, emashumi lamabili, emashumi lasihlanu, noma iminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu, noma ngisho ngetulu. Kepha noko akaze ede. Kodwa kuyofika sikhathi lapho khona kukhanya kuyomanyata endleleni yakhe. Futhi ngulelo lelithuba. Sibonga kakhulu kanjani kuthi kusekhona uNkulunkulu lothandza abantu. Futhi kusihlwa usivetele ebaleni sehouse sakhe kithi, ngekuvumela tandla letinengi tiphakanyiswe kwemukela Jesu njengalokhu sipho saNkulunkulu lesikhulu uKhisimusi sasekucaleni. Futhi sona mbamba seleciniso sipho lesithunyelwe nguNkulunkulu yindvodzana yakhe letelwe yodwa emhlabeni Bemukele inkosi. Kuyofika lusuku lapho bayocinzetela umcamelo lofako noma babubule emgwacweni ngaphansi kwemoto noma mhlawumbe bahishwe emiphinjeni yabo ngekumida emantini. Angathi ukuthi siphetho sabo siyoba yini. Kodwa nkosi ngathi lokhu ukuthi Jesu washo lamavi. Loyo lokholwa ngimi noma besafile. Noko utawuphila naloyo lophila akholwe ngimi akayuze afe. Ngikholwa ukuthi lokho kulivi lakho nkosi. Noma ngabe ngiyaphila noma ngiyafa lisasolo lilivi lakho ngoba ulikhulumile. Futhi onke amazulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lakho lingeke lehluleke. Wena wathi loyo lotha kimi angiyuze ngimlahlele ngephandle ngiyomnika kuphila lokunguna phakathi futhi ngiyomvusa ngelusuku lokugcina naloku nje acwila elwandle naloku nje asha emlilweni naloku nje imilotha yakhe iphephetha emimoyeni lemine yemhlaba inkosi uNkulunkulu iyokwehla ivela ezulwini neliphimbo lengelosi lenkulu nelicilongo laNkulunkulu nalabafile kuKristu bayovuka kucala siyohlwithwa kanye nabo sihlangabethe inkosi emoyeni futhi sibe nayo njalo njalo nkosi uNkulunkulu sikholwa ukuthi lokho kutokwendeka futhi kulaba labaphuyile bantu labaliwe bemhlaba longena lapha kusihlwa futhi ukhothamisethe inhloko tabo tibheke ngaseluthulini lapho ubathethe khona nalapho batobuyela khona uma ulibala baphakamisele tandla tabo sandla sabo kuwe base bathi nkosi nginelephutha ngemukele oh bewungamlahla kanjani munye na bewungeke ukwenze inkosi uma bebakuthonzile lokho ngalokuvela ekujuleni kwenhlitiyo yabo bewungeke ukwenze futhi uhlala uNkulunkulu ngoba bethe ngebucotho basiphiwo seluthando babe lakunika sona manje njengenceku yakho ngibethula kuwe futhi nginikela imiphefumulo yabo nemitimba yabo nemimoya yabo kuwe ubabambe ngekugcinwa kwakho lokubusisiwe nkosi khipha bonke bubi kubo thatha sono thatha imikhuba kwangathi kungeke kubakhathade kusukela kusihlwa kuchubeke kwangathi bangahamba besuka lapha babantu labakhululekile naNkulunkulu enhlitweni yabo egumbini lekulawula futhi uma sitha sitobalinga abakhumbule ukuthi uNkulunkulu usegumbini lekulawula futhi nguye lojikisa inhloko yabo esitheni futhi sitokwakha umbuso wakho nkosi nembuso wakho awufike intando yakho ayendiwe emhlabeni njengasezulwini futhi ungasingenisi ekulingweni nkosi kodwa sikhulule kulokubi
for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Ngoba umbuso ongewakho nemandla nengathimulo kude kube phakathi. Amen. Ngako kubhaliwe, ngako akwenteke. Wonke umuntu lophakamise tandla tabo futhi wakholwa ukuthi iNkosi Jesu Kristu kumemukela njengemsindisi wakho, mthathe enhlitweni yakho ngekukholwa. Hayi lokho emehlo akho lakutshela kona, lokho umcondo wakho lokucabangako. Wena angkwathi kukuyekela, angkwathi kukwenda, angkwathi kuma kwenda lokhu, lokho kuhlakanipha. Kodwa into letsite phansi enhlitweni yakho ithi futhi uyimpahla yami. Kumbulani, lalelani ukuthi liphimbo lenu lithini enhlitweni, ngoba uNkulunkulu akhuluma nani. Tonke letinye tintfo tiyoshabalala njengoba busuku butofiphala. Ngikuphi lokugcine kakhulu, busuku noma lusuku, lilanga aliphume. Futhi ubone ukuthi kwendekani ebusuku. Beyafiphala nje. Futhi ngeke busaphindze bube khona. Futhi uma umoya kaNkulunkulu ungena enhlitweni yomuntu, konke kuhlakanipha kwakhe kuyashabalala nje. Nebumnyama nekungabata kuvele kuhambe. Futhi awukwazi kuphindze ukuthola ngoba ayikho indzawo yakho. Kukhanya kugcwalise umphefumulo wakhe. Uhamba ekukhanyeni, usekukhanyeni. Ungumntwana kaNkulunkulu, naNkulunkulu uyamthanda. Manje ngitothanda ukuhlabela liculo sonke ndzawonye. Ngingumntwana wenkosi. Umntwana wenkosi. Ngina Jesu umsindisi wami. Ngingumntwana wenkosi. Bangaki lotivela ngaleyo ndlela manje? Phakamisa sandla sakho. Ngingumntwana wenkosi. Wena lophakamisa tandla takho esikhashane lesendlulile. Dibeke etulu, kukholwe, hlala nako, uNkulunkulu uyayati inhlitiyo yakho. Wotha melusi, asi, angikwazi kuhola emaculo kodwa asihlabele lelo culo ngisithe utongisitha na nonke kanye kanye manje kulungile njengoba sihlabela leli kulungile ngikhola ukuthi sase wethu uyeda ne kusinika ishuni emculweni ngicalatile angimbonanga ndzawo futhi kungaleso sizathu ngisho lokho bangakhi lowatiko babe wami unjingile ngetindlu netindzawo tekwakha uphethe umcebo wemhlaba esandleni sakhe cabangani nje kuthi lokho kuhle kanjani kulungile wonke umuntu manje kanye kanye manje ngekuthula sibili manje
I'm the child of the king a child of the king with Jesus my savior I'm the child of the
Loko kuyamangalisa na uyakholwa ukuthi umntana wenkosi na phakamisa sandla sakho wonke lokholwa ukuthi nibantwana benkosi kulungile manje sisahlabela lelo futhi ngifuna nichawulane nalomunye losemva kwakho lomunye losembi kwakho lomunye ngesekudla nangesencele akunandzaba ukuthi bayini ukuthi kukholwa kuni lonako uma umntana wenkosi sisalihlabela futhi
A child of the King, with Jesus my Savior, I'm the child of the King. A tent or a cottage, why should I care? They're building a palace for me over there of rubies and diamonds, of silver and gold. His colors are gold. He has riches.
Ngabe leso sifiso sakho na usimangaliso kakhulu ngiyamthanda ngako konke lokungekhathi kwami nginikela yonke into lebe nginayo iminyaka lengamashumi lamabili nesiphohlongo lendlula enkosini Jesu kusukela lapho bengathi ngisenkundleni yempi ngenda konke lengathi ukuthi kanjani kuhola besilisa nebesifazane ukuthi babuke lo mchele wenkathi mulo uyahamba uyokhuluma ngekubuya kwenkosi Bantu bathi indoda yathi kimi kungesiko kathini. Oh mshumayeli ungakhulumi kanjalo. ngathi umkristu na yebo kodwa ye sinenkumbi lekufanele sikwende namanje ngathi into lejabulisa kunato tonke lengingacabanga ngayo kubuya kwenkosi Pawula wathi ekupheleni kwemgwaqo ngikulwile kulwalo kuhle ngilicedzile libanga ngikugcinile kukholo uthi kusukela manje sengibekelwe umchele wekulunga inkosi umehluleli lolungile uyongipha ngalolo suku akusimi kuphela kodwa bonke labo labathanda kubonakala kwakhe ngingashintshisa nani ngabe nginani ngoba sengiyaguga na lona lomdzala lobuthakathaka umtimba logulako logcwele konakala uyoguculwa ngesikhashanyana ngekucwabida kweliso ngitoba musha inguna phakathi angiyuze ngibe nelilumbo lekuguga futhi angiyuze ngikhale etinyembede angiyuze ngiguge angiyuze ngife angiyuze ngigule angiyuze ngibe nebuhlungu benhlitiyo noma kukhathateka kodwa ngitoba nemtimba lofana nemtimba wakhe lucobo lokhathi mulisiwe uma leyo kungesiyo into lengitoyiphilela uma leyo kungesiyo into lenkulu kunato tonke lengiyatiko ngiyuthola kanjani na sipho sesihle uNkulunkulu uyanconcotha futhi ngithi ya Nkosi ungumdali wami ngiyakwemukela ungibeka luphawu ngekhathi ngamoya loyingcwele kuye konake angiboni lutho lolunye ngaphandle kwaJesu nengadi yakhe
Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Nothing but the blood of Jesus.
Ani chabuli na, ngiyati akukho sivumokholo lesingakwenda. Ngiyati akukho mahlelo langakwenda. Ngiyati akukho bandla lelingakwenda. Ngiyati akukho muntu longakwenda. Ngiyati akukho mandi langakwenda. Angathi kwasa science yetenkolo lengakwenda lokho. Akukho lutho ngaphandle kwengadi ya Jesu. Amathemba ami akakhelwa kuloku ngaphansi kwengadi ya Jesu lene kulunga. Umanza wonke umphefumulo wami ukhwesha. Bonake ungilolonke litsemba lami nesikhongwane. Ngabe nguwe lona ngoba kuKristu lidwala lelicinile lesima kulo. Yonke letinye tindzawo tisihlabathi lesibishako. Yonke leminye imihlabathi sihlabathi lesibishako. Nkulunkulu anibusise manje. Ngikholwa ukuthi kunekubusiswa kwemkana. Ngiyakholwa. Ngako kulesikhathi lesi ngitobuyisela inkonzo kumelusi ngalokho. Wota ngembili ngcomo nakethu nemvili. Inkosi kubusise.